tuzulira guno mukwano gwasoba mpulira sisigaza yate wentandikira kuba nabulwa ne gyensengukira nkwagadde ne zigwerera nigeyerola ne likonvuba bino byondaganze byaterebula manya bundeka ndi wakukolima olina ekyama ekyansikiriza
www.djericom.com. Remember where you got it first.
www.djericom.com.